bafite byose byamara sibyo nshuti kuko hejuru yabyo hari banga uri menye wese agira ngo royo mu mutima iryo banga narindi n'ukwiringira umwami Yesu uwo ni we wenyine w'ukwiringirwa kuko yatsinze byose yaratsinze yaratsinze Yesu yaratsinze kuzimu uwo maze nge ndabohoka yaratsinze yaratsinze Yesu yamaye kunesha binyuzemo niwe ndamushima Soni Yesu Mesia Misa Niwe diringiro bizima Abiringiro witeka wameze nk'umusozi Siyoni Umwami nyirigabo Ari mu ruhande rwacu Atubereye maso Aratuganirira Uwo twiringiye ntabwo ashidikanywaho Yesu yaratsinze 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 Yesu Yaratsinze kuzimu uwo maze nge ndabohoka Yaratsinze Yaratsinze Yesu Yamaye kunesha binyuzemo niwe ndamushima Niwe ndamushima, yamaye kunesha binyuzemo, niwe ndamushima.